iyadoo mustaqbalka xabajoojinta Israa'il iyo ururka Hamas ee Mareykanku u aqoonsan yahay argagixisada uu halis ku jiro, ayaa hogaamiyaasha carabta waxay ku kulmeen magaalada Qaahira talaadadii lasoo dhaafay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka fog ee Gaza. Qorshaha ay Masar soo jeedisay oo ay wada ansixiyeen madaxdii kale ee carabta ee ka qaybgalay shir badaxeedka ayaa ku baaqay in maamulka Falastiiniyiinta ay door hogaamineed ka qaataan dib u dhiska Gaza oo ay la socdaan guddi ka kooban farsamayaqaano Falastiiniyiina oo madax bannaan. Qorshahan ayaa ku baaqaya in ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobay ka socda la geeyo Gaza muddo 6 bilood ah. Waxaa kaloo qorshaha ka mid ah inaan lasoo hadal qaadin hubka dhigis lagu sameeyo Hamas, taasoo ah dalabka ugu weyn ee labadaba Israa'il iyo Mareykanka. Gershon Baskin waxa uu hore u soo noqday nin wada xaajoodyada uga qayb gala Israa'il.
The Hamas leadership outside of Gaza has made it quite clear from months already that they are willing to give up governance in Gaza.
Waxa uu yiri hoggaanka Hamas ee ku sugan meelaha ka baxsan Gaza si cad ayay hore ugu sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka tanaasulaan maamulka Gaza, iyaga oo door bidaya dowlad aan dhinacna ahayn rayid ah, dowlad farsamayaqaana ah. Laakiin arrinta taagan ayaa ah in hoggaanka Hamas uusan si waafiya uga jawaabin su'aasha ah waxa laga yeelayo hubkooda iyo ciidamadooda. Hogaamiyaha Hamas Sami Abu Zuhri ayaa sheegay in ururka Hamas uusan hubka dhigi doonin, isagoo sheegay in soo jeedinta fikirka noocaasi ah aysan ahayn mid degahooda ku cusub. Biskin waxa uu sheegay in haddii aan la helin awood badasha Hamas ay mar kale dib u qabsan doonto Gaza.
My fear is that since there is basically no one of the Hamas political leadership left in Gaza,
cabsideedu waxay tahay in maadaama aysan asal ahaan jirin mid ka mid ah hoggaanka siyaasadeed ee Hamas oo ka tagay Gaza, iyo badi hogaamiyaashii hore ee militariga oo lagu dilay weerarada iyo dagaalka Israa'il, dadka hadda muujinaya inay awood u leeyihiin inay yihiin da'yarta jiilka labaad, saddexaad, iyo saraakiisha darajada afraad leh awood dhaqaale leh si ay u qoraan dhalinyaro cusub, siiyaan $200 bishii labis iyo qori oo ay dhistaan ciidankooda mar kale. Taasi waa suuragal, ayuu yiri. Hogaamiyaasha wadamada carabta ee ku shiray magaalada Qaahira ayaa dhammaantood isku raacay in qorshaha madaxweyne Donald Trump ee loogu magac daray Gaza Rivera ama Gaza qurux badan oo tamashalaha loo tago, qorshahaas oo uu Mareykanku kula wareegayo Gaza 2 milyan oo qof oo Falastiiniin ahna loo rarayo dalalka kale ee carabta, inuu yahay qorshe aan la aqbali karin. Madaxdu waxay sheegeen in dadka reer Gaza ay qasab tahay inay sii joogaan Gaza, inkastoo ay gebi ahaan magaalada ku burburtay dagaalka iyo duqeymaha Israa'il ee ku socday muddo 16 bilood. Taa beddelkeedana, dowladda Israa'il way aqbashay qorshaha Donald Trump, mana aysan soo jeedin qorshe ka duwan. Falanqeeyaasha Israa'il qaarkood ayaa se sheegaya inay jiraan fursado lagu heli karo maamul Falastiiniyiintu leeyihiin oo madax bannaan. Jonathan Reynold wuxuu madax ka yahay waaxda daraasaadka siyaasadda ee jaamacadda Barland.
In place of Hamas would come a non-corrupt moderate figure from.
Reynold waxa uu yiri Hamas beddelkeeda waa in la helaa qof Falastiini ah oo hogaamiye ah oo aan musuqmaasuq la ahayn oo hoos yimaada dalada maamulka Falastiiniinta, laakiin ma aha in si toos ah Gaza gacanta loogu geliyo maamulka Falastiiniinta ee hadda maamula daanta galbeed, kaasoo aad u musuqmaasuq badan dowladnimadiisu liidato. waxaana jira qof noocaas ah oo magaciisa la yiraahdo Salaam Fayad. Salaam Fayad waa dhaqaaliyahan hore u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Falastiiniinta, waxaana loo doortay si madax bannaan. Waa nin ka fogaaday musuqmaasuqa lagu eedeynayo maamulka Falastiiniinta. waxa kale uu xiriir dhow la leeyahay Imaaraadka Carabta, kaasoo ay u badan tahay inuu maalgeliyo ugu yaraan qayb ka mid ah dib u dhiska Gaza oo ay qaramada midoobay ku qiyaastay inay ku kacayso in ka badan $50 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Shir madaxeedkii carabta ay yeesheen talaadadii lasoo dhaafay ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay iska xil saarto sidii dib loogu dhisi lahaa magaalada Gaza.